wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ka daafurtay mashruuc lagu horumarinayo arrimaha biyaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Furitaanka kulanka ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha maamulka degmada Baydhabo, hay'adaha caalamiga ah iyo xubno ka kala socday shirkadaha biyaha ee ka hawlgala magaalada Baydhabo. Cabdullaahi Cali Watiin, gudoomiyaha degmada Baydhabo, ayaa ka warbixiyay mashruuca lagu horumarinayo arrimaha biyaha ee deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya.
Hanood meel fokus ka saareen, ceelasha fokus ka saareen, laakiin tan balaamay diin saaray damay buu in lehda biyo hoob may buu si lankay si fay may buu lehda ya may buu diin dalka saaray taas may buu marka kanaga korto ee qorsho may buu oo dhalgal ee oo magaalada may buu biyo shi may buu ee taan waaritaan may buu diin may buu helo dabaan dareen kortaan emiga adduunka isbedelayaan emiga oo isbedelayta dhibaatooyin badan may buu hayaa may buu ka dhalayaan ama hoob hoob buu may koobay buu hoob badan oo fatahadu may buu ya koobay sida dalab uu ku yalaa sidii hadheeri October November December sanadkii hore aan fatahadu farabadan koobayaan fatahadu koobayaan hadan may geedan hadan kuleelkii hadan hoob jeel dheer hadan kuleel xoog leh ya koobay hadan sanadkan bidda dhaaf bilii March sanadkan wala kuleel magaalada ka soo dhimay buu ilaa iyo degree may diireen 7 degree yamay buu diiray hadan may diireen dad ka birsho oo dad kuleelka dadisan dadkaas may buu isbitaal la dhigay buu badan ay buu yaa iyo koobay marka
wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Iimaan Cali Cabdi ayaa dhankiisa sheegay in wasaaraddu ay wado qorshayaal lagu dhisayo biyo xireeno laga hirgelinayo deegaanada koonfur galbeed
gudoomiyaha degmada iyo wasaaradda iyo wasna qaadanahay in horta eelalkii la qoday la yaraay ambal waabil rooji bataatan oo deegaanada kala banaanka ee lagu qoday magaalada la kuroojiyay kaliya hadda baahdaas way baataa in aanu biyo qaban wayba haddii aan kulli waan way siin sharax doonaa kulli kambaniga iyo aad ay ma siin sharax doonaa wayba go'aankan ayaa wayba la faday hadda la madama leen suuq magaalada koona dhinaga ah waa sharax lagu soo biyo koona biyo magaalada ha maro ko qoyo in la qabo wayba hadda diyaar niga aha magaalada anta qorshe anta ah in dam 1 km oo isku weer ah labada waa boo ready markan naxis matee hadhamaaday walaa hadu baad ay way baan diyaar garow in implementation si hore loo qabadan lahayd daamkaas daree ma kortaan 1 km oo isku weer ah hadii labada ee biyo isgaad kor daree ma haytaa way buu ahaa insha Allah way baad daree ma nahay in is nahma hadda mana sida dadka consultant tag ama arintaas khibrad leh in ugu biyeena in is halkii mar qabado kor 7 million ilaa 200 m³ oo biyo ah
wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha koonfur galbeed Soomaaliya ayaa wada dadaalo lagu doonayo in lagu horumariyo arrimaha biyaha ee deegaanadaasi koonfur galbeed Soomaaliya iyadoo wasaaraddu ay sheegtay inay wado qorshayaal lagu hirgelinayo biyo xireen